Ka toosan qaado, asidaba isu jeceelo, Manna bad bad.